Dita hanari fiturwanza mushinje cyare wanjye nibyari gushoka ko ndutsinda kuko ibyo nari kwaga byamamaga nibaza kuko nzamuhagarara imbere nta kintu mfite cyo kwireguza nari ntegereza nije ubwoba bwinshi imyanzuriza Nari mfite urubanza mushinjacyaha umuremyi wanjye nibyari gushoboka ko ndutsinda kuko ibyo naregwaga byamamaga nibaza kuko nzamuhagarara imbere nta kintu mfite cyo kwireguza nari ntekereza nije ubwoba bwinshi imyanzuriza Natsinzwe naraburana kuko ibyaha byamamaga mwana w'Imana tigenda gupfira niko natsinze urubanza Natsinzwe naraburana kuko ibyaha byamamaga mwana Tijenda gufira Niko natsinze urubanza Mwana w'Imana Zamorisi Yambara kamero k'umuntu Maza waho ubuzima bwa muntu Ntego nyamukuru kunyiza Ubwiza n'icyubahiro yarafite yabonye atari ibyo kugundira mana mwana hinduka umuntu ari ukugira ucungure mwana w'Imana za muri iyi si yambara kamere k'umuntu maze abaho ubuzima bwa muntu intego nyamukura kunyiza Ubwiza n'icyubahiro yari afite abona atari ibyo kugundira mana mwana hinduka umuntu ari ukugira ngo ncungure nitaye ku wari we yasize byose arankunda njye mbonye byaho ukwiye Abambwa mu cyimbo cyanjye Nitaye ku wari we Yasize byose arankunda Njye mbonye byaho ukwiye kurimbuka Yabambwa mu cyimbo cyanjye Abambwa ku giti cy'ibivume Ahemurwa nabo yaje gukiza Maze ibyaha byanjye uko bingana Abibambiye ku musaraba Cya gikombe cy'umujinya w'Imana Mukunzi wanjye arakiranguza Ibyo gucungura umwana w'umuntu Umwami wanjye abirangiza ubwo Abambwa giti cy'ibivume ahemurwa nabo yaje gukiza maze ibyaha byanjye uko bingana abibambiye ku musaraba cya gikombe cy'umujinya w'Imana mukunzi wanjye arakiranguza ibyo gucungura umwana w'umuntu umwami wanjye abirangiza Habayeho kugurana namuhaye ibyaha byanjye amma gukira nuka kudashira niko nahindutse umwere vaya uno cucurana namo hai ya janje amma gutira no kaku dashi nikona hindu tsungere